Nitawale Ewe Yahweh. Baka mbinguni Yesu wangu,
tutembee na wewe.
Baka mbinguni Bwana, nishike,
nishike.
Bwana wangu wewe Bwana, twende na wewe. Baka mbinguni nishike.
Ndiyo maombi
yangu. Bwana wangu wewe
Bwana,
unitawale yawe wangu,
unitawale yawe,
uniongoze baba yangu,
uniongoze baba,
milima na mabonde uniongoze,
uniongoze baba, nishike,
nishike.
Bwana wangu wewe Bwana,
nyumba yangu baba,
uniongoze baba,
kwa kazi yangu yawe,
uniongoze baba,
siku ya leo Yesu,
uniongoze baba,
mahali hapa baba.
Africa in a sea.